Yeah, dead devils, man.
Physics, Captain Ben.
Very good.
Joga ndikadi ya mpamfu ba game ya ma truth. Vodi ya nundi mpamfu zanu, that's the truth. Chome ndi mafuna kupanga, ndi moyo wanga, ndi the business. Sisters yanga inamenya zigele, imafuna some office. Koma tonse pateni, tuku mango kala, situ kuona progress. Mbela vepi zambidi koma osale mbedwa. Ndina hesabu kuimba nyimbo ndi kuchuga kumbo pena pirese. Tima kandanso bozi fe, tima inga makrosi zikoli fe. Koma soka tikuponya kwa saka saka, zikupita osatukuka. Tikufuna chito,
mutipata.
Tikufuna business,
mutipata.
Ashinyamada ndi atika na asama futike. Sonko ndi wotumidwa, umaona ngati ama mutuma ndinda, womutumayo ama muvotela ndinda. Uli ndi mphamvu zambiri koma sudziwa, ngati uli utet timvane, asati kusitse magaye watitane. Sokolo ndi ladwet ifeyo, tilise maberu titenge chongolero. Tikufuna chito,
mutipata.
Tikufuna business,
mutipata.
Ashinyamada ndi atika na asama futike. Somwe tikufuna,
mutipata.
Tikufuna chitukuko,
mutipata.
Tikufuna chitetezo,
mutipata.
Azimai ndiva alubino asama futike. Somwe tikufuna,
tinatopa ndi kuimba kumisonkano kumafina miganda. Tinatopa ndi kuimba kumisonkano kumafina miganda.
Vote, pasafute, choka manja. Ashinyamata, choka manja. Hatikana, choka manja. Asimai.
Stitch Frey on the wall.
Osati, wakuti, wakuti kape. Wakuti, wakuti soba. Kape, wakuti wakuti zoba, tikufuna fundo, tikufuna fundo,
It's only entertainment.